Lunchcom.
So the boy pass me the weed, I'm gonna say some real shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shuruti kijijini besi nasomia kinipenda Mungu inatosha mwingine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni anakuchukulia balira siku kifanikiwa zinaanza shida yes now I'm going to another level sitatumia ndumba wala nguvu za devil simuhitaji Mwijaku ya china baba level mi akinipenda Mungu inatosha yes ninapenda marafiki wale wanaokuepo wakati waziki sio wanaokuja deal sikitiki sipendi unafiki akinipenda Mungu inatosha no 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 Pange cha kuposti, misi kufollow Shoboza kozi na kukosi, we nani follow Usi nilete mikosi, akini penda Mungu inatosha Ukiniona kutwa nifondani Sina tatizo na majirani Ila sitakiwa nijue kiundani Akini penda Mungu inatosha Yeah, I swear to my dead body Simwami ni rafiki, ananilipia kodi Pigina na furai, nikumpigia hodi Akini penda Mungu inatosha Yes, minapenda marafiki Wale wanaokuepo wakati waziki Sio wanaokuja deal sikitiki Sipendi unafiki Akini penda Mungu inatosha No, no, no
come.